Mwamaliza mwani ya kisa wano government ya yungedo kukatiriza nga boi gendo kuongira manyi mkutumbule dembeli ya ban na magoye nga banunawa teba teke wa muruguru waba ntua waliko ulemo asinzira mkungano lukwata kudembeli ya ban na magoye uliindi dewa na mkampalo ulualeo Patrick Menyango na mkungu wa kupamu ministry chukula chava ntua tegeze zante nteka teka ya government ya mwaka bili ya bili bili mwetano yungira kudembeli ya ban ntua no omori ukaka santi bayi sibuwa chenkanyi awataliku sosolebuwa uwe chukula chave unategeze zante government net FTF okwongera okutumbula eddembe ly'abantu bano abaliko obulemu era nga mu lukungaana luno abakubye ttooki mu nteekateeka eno n'ekigendererwa eky'okunogera eddagala ebisoomooza abantu bano ebiriwo abasobola ate oboolyawo okwongera okweyagalira mu ggwanga lyabwe ye Olive Namuteringo yakolera ekitongole kya Albinism Umbrella ekirafu bano okulaba nga bano baba n'eddembe lyabwe ategeeza nti gavumenti ebayambyeko mu mbeera ez'enjawulo wabula ayongedde okugisaba eyongerere ddala okukolaganira awamu n'ebitongole by'obwannakyewa ebyenjawulo okulaba nga bongera okutumbula eddembe ly'abannamagoye mu ggwanga lino.